Alright. Here's another one. Here's another one.
Kitu frani kubele, eh?
Yeah.
Hiko bele.
Breezy, breezy, breezy.
Hiko bele, eh? Hiko bele. What a one.
Ambia zile bebe zi come true.
True.
Mina zikeuza siku siku kuu.
Cool.
Ma champagne poo poo poo. Tumejipanga tututu. Hatukosagi ukoko ili ni junguku. Wafikishia bari watoto wa mtahu. Wagenu janja mteja kukuja sokoni tu. Soku kama skani kupiga majungu tu.
Ekiza na kresta, mbure kuchanganya mchecha. Mbure biti na bopita na teza kama ibatista.
Toka tizi Uganda mpaka Kenya.
Na genge shoy, na genge shoy.
Watoto wazuri masela wananisoma.
Na genge shoy, na genge shoy.
Wape habari Kongo, Burundi na Rwanda.
Na genge shoy, na genge shoy.
Najua mikono inatakiwa kuwa
kwa mahewa.
Kiuno mahali inatakiwa kuwa
umekewa.
Achina watoto wazuri wote waje kwangu,
singekewa.
Kolewano kiwa soba na sia
kulewa.
Ili kesho sijasema ulitiliwa madawa.
Watu hawe, watu
hawe. Alright.
Watu hawe,
yeah. Rebembe.
Na genge shoy, na genge shoy.
Toka tizi Uganda mpaka Kenya.
Na genge shoy, na genge shoy.
Watoto wazuri masela wananisoma.
Na genge shoy, na genge shoy.
Wape habari Kongo, Burundi na Rwanda.
Na genge shoy, na genge shoy.
Magengesha, goma lina wabembesha. Full andas wana veveka. Nyosha maneno inakurembesha. Soundi mingi inakusomesha. Maneno pesa inakulombesha. Chupi weti na watotesha. Dembila ela nikidonda kutonesha. Chukindozi na wakondesha. Ustia uruma utakuchoresha. Nasaka tundu mina lengesha. Nasaka tonge mina gengesha. Leta mchoro tunachekecha. Night shift sisi tunakesha. Maisha yenyewe mi mwenye teacher. Mwambie mwanao pisha. Ujanishikia pumzi sakilesha. Cho, achacha, cho, cho, achacha, cho, cho, achacha, cho, cho.
Na genge shoy, na genge shoy.
Toka tizi Uganda mpaka Kenya.
Na genge shoy, na genge shoy.
Watoto wazuri masela wananisoma.
Na genge shoy, na genge shoy.
Wape habari Kongo, Burundi na Rwanda.
Na genge shoy, na genge shoy.